mchuzi kwengambu, mchuzi kwengambu, mchuzi. Mutambuza step to step, step to step, step. Olimo mchuzi kwengambu, mchuzi kwengambu, mchuzi. Mutambuza step to step, step to step, step.
Zunzu, my baby zunzu, mkwasa kanzuzu. Mkuluza nyune mchisingi. Mundwasa kanzuzu, zuzu, my baby zuzu. Mundwasa kanzuzu, mundwasa nune mchisingi. Mundwasa kanzuzu,
mumpe onde tera pugumu. Wansi wakufulu, ndava njolo na ekwa zikakanya. My baby zikakanya.
Omeru ankosa, sive wanowe bachula. Mchuzi bebonzi sana.
Olimo mchuzi kwengambu, mchuzi kwengambu, mchuzi. Mutambuza step to step, step to step, step. Olimo mchuzi kwengambu, mchuzi kwengambu, mchuzi. Mutambuza step to step, step to step, step.
Mumpe onde terapugumu. Wansi wakufulu, ndava njolo na ekwa.